Bamba to Bamba,
she defended the boss.
To Bamba, so King Wama Bamba to Bamba. To Bamba,
Shiva.
Umeni koleza ni na engova about you. Taji kongoja, kizuru kini yona wajilegeza. Vima juju, wanikonyeza. Chana solo wanitupa kanga.
Kanga,
nipe vya banga, nipe tanga.
Tanga,
kukukosa we ni majanga. Majanga, majanga,
my baby mama, my sweet angel.
Ukiwa na mi mongezo pendo.
Na kili nimenasa kwa ulimbo.
Ulimbo wako ulimbo.
My baby mama, uko fresh. Wendo nani fanya mina kwenda less.
Kuwa nawe, mbona fresh. Sina mada, sina beef, sina case.
Sina case. Sina case.
Umenikoleza ni na engova about you. Taji kongoja, kizuru kini yona wajilengeza. Vima juju, wanikonyeza.
Bamba tu bamba,
oh, tell me.
Tu bamba,
mecheza kangaroo.
Bamba tu bamba,
oh, tell me.
Tu bamba,
na mwita chungwa mindo banana. Chakula chake zaidi ndizi nyama,
yeah.
Anapenda sana kuinama. Anapopiga deki na simama.
Katoto kama Jennifer Lopez. Kametulia kana kula vya mkwezi.
No stressless. Gonga dia gonga gonga glass.
Nataka mwaka huu waturoge. Nataka
nimesha weka maji basi njo uoge.
Katoto kama Jennifer Lopez. Kametulia kana kula vya mkwezi.
Kuwa nawe mbona fresh. Sina mada, sina beef, sina case.
Sina case. Sina case.
Umenikoleza ni na engova about you. Taji kongoja, kizuru kini yona wajilegeza. Vima juju, wanikonyeza.
Bamba, tu bamba,
oh, tell me.
Tu bamba,
mecheza kangaroo.
Bamba, tu bamba,
oh, tell me.
Tu bamba.
Umenikoleza ni na engova about you. Taji kongoja, kizuru kini yona wajilegeza. Vima juju, wanikonyeza.
Bamba tu bamba,
oh, tell me.
Tu bamba,
mechezo kangaroo.
Bamba tu bamba,
oh, tell me.
Tu bamba,
mechezo kangaroo.